I love his music, yeah.
Alright, huh. Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na watoa soko. Hini ngoma ya wazito sikitoto.
Na wapa homa dizziness.
Furu kizuri.
Everyday, everyday. It's a holiday anywhere we day. Monday to Sunday. It's a holiday anywhere we day.
Man a real bad man.
Furu kizuri.
Pesa nyingi kwenye bank.
Furu kizuri.
Magyal dem wanna nice.
Furu kizuri.
Furu, furu, furu kizuri.
Gang gang tuna roll.
Furu kizuri.
Mafala wanna crawl.
Furu kizuri. Furu kizuri.
So don't test me.
Furu, furu kizuri.
Man a real done dada. Me no borrow things. Run go ask your mother. Maura di tozi panga. Wicked man thing. Wanna kesha kwa waganga.
Legeza, zamisha iko nini enango. Legeza, zamisha iko nini enango. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo.
Everyday, everyday. It's a holiday anywhere we day. Monday to Sunday. It's a holiday anywhere we day.
Man a real bad man.
Furu kizuri.
Pesa nyingi kwenye bank.
Furu kizuri.
Magyal dem wanna nice.
Furu kizuri.
Furu, yeah. Furu.
Niko na kikundi haijifungi full kisunzi. Fundi wakuwafunza nyi wanafunzi. Ngumi turushi huku na achwa kichungi. Kidungi mahete na bidi wavute pumzi. Mini fiatu chizibiti kigonga. Nipita na utadhani mwizi gikomba. Niko na moto na sipoi. Nyi bado bonoko batty boys.
Hey, y'all, Wagwan, bring it
back. Yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Cali Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Vilena wakita biduka by gogos. But me ningate kampesa kadai lobos. Blood clot, Buddha, I and I bobo. Na even divo na madanga biti I lobos.
Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na watoa soko. Hini ngoma ya wazito sikitoto.
Na wapa homa dizziness.
Furu kizuri.
Everyday, everyday. It's a holiday anywhere we day. Monday to Sunday. It's a holiday anywhere we day.
Man a real bad man.
Furu kizuri.
Pesa nyingi kwenye bank.
Furu kizuri.
Magyal dem wanna nice.
Furu kizuri.
Furu, furu, furu kizuri.
Gang gang tuna roll.
Furu kizuri.
Mafala wanna crawl.
Furu kizuri. Furu kizuri.
So don't test me.
Furu, furu kizuri.
Fundi wa kuwafunza nyi wanafunzi.
Na watu. Hini no mayo wa jito sikitoto.